Sinilekisha shula. Sinilekisha shula. Wapi letadi? Iko wapi letadi? Wapi letadi? Iko wapi letadi? East or west? Home is the best. Tika tika shatwek on top of the rest. Dear me witness, koli kam tika fest. Vile tunashebeleza wanade tunanya vest. Karibu nest, bash kwa bag, nime kam na ma best. Na litmus paper juli kuwa ya kutest yon. Furthermore, kwa industry nime furthermore, furthermore. Maombi nilifanyi wana furthermore, furthermore. Kama ni madaro ninge furthermore, ninge gathermore. Lakini sai cheki vile nime hata more. But still bado madolare nina gathermore. Na kokolo ya mkono apo kwa chest. Zimeshika sana ni kuwane naka vest. Vile nasikia wame replay sana. Hadi kuna venye na dai wafinye next. Chom plani na machize wamele kisha shola. Na ma boys na ma binte wamele kisha shola. Wapi letade, iko wapi letade?
Wapi letade, wapi letade?
Wapi letade, iko wapi letade?
Wapi letade, wapi letade?
Chom plani na machize wamele kisha shola. Na ma boys na ma binte wamele kisha shola. Wapi letade, iko wapi letade?
Wapi letade,
wapi letade,
wapi letade,
iko
wapi letade,
wapi letade. Siro na madhia junior, old school but still bado senior. Driving, na masenior, kakuna shera na kampungu na kisenior. Flow linear, kama genia, sijui ya meza ni madhuga ana inia. Natafuta mali ineza mdinia, itabaki hadi bonsa chere ni memfinia. Anadai, anadil na mneti. Kazi kosa ilibakia tupecheti. In the course of meditating, nashanza kuniguza sehemu nyeti. Elevating, but not dating. Nakaniza kanko na kia kiseti. Of course, weki mundi eka, kuna rizu tutarol na gazeti. Chom plani na machize wamele kisha shola. Na ma boys na ma binte wamele kisha shola. Wapi letade, iko wapi letade?
Wapi letade, wapi letade?
Wapi letade, iko wapi letade? Weki mundie kende chain kiskizie. Weki blaze, weki mundie kende chain kiskizie. Weki blaze. Chom plani na machize wamele kisha shola. Na mabos na mabinte wamele kisha shola. Wapi letade, iku wapi letade?
Wapi letade, wapi letade?
Wapi letade, iku wapi letade?
Wapi letade, wapi letade?
Chom plani na machize wamele kisha shola. Na mabos na mabinte wamele kisha shola. Wapi letade, iku wapi letade?
Wapi letade, wapi letade?
Wapi letade, iku wapi letade?
Wapi leta de, wapi leta de, wapi leta de, wapi leta de.